I want a tin production.
Mateka. Dova Mateka.
Wetu kuku baba wazina.
Mateka.
Ya wawe.
Dova Mateka.
Wetu kuku baba wazina.
Long time we hustle. Sweat it out of the ghetto. We not seize, we not set up. Titan again.
Move your body. Tingisha, move your body, tingisha. Move your body. Tingisha, move your body, tingisha. Wetu kuku baba wazina,
mateka.
Kuno kukuzima,
mateka.
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 Koma teka. Kulembera neva kovelera Abami manji Batu wakira vietu wakubira Vieviva kolera Abatwe simamu Bale melerwa neva selera Tukuba walo wafetu wakera Kanaka zanyo tuba tuwala wawekera Tuliba vite tusemba win win It's a champion time DJ sound is siren Tuliba kamengo mulembe kwa wembule Uno mwaka kwa fetu chikwa tuwe Selecta you good pan the thing Yeah you mash up the place when you reverse the thing Wetu kukuba wawazina
Mateka
Kuno kukuzina
mateka
Wetu kukuba wawazina
Mateka
Kuno kukuzina
mateka
Wetu kukuba wawazina
Mateka
Kuno kukuzina
mateka
Wetu kukuba wawazina
Mateka
Kuno kukuzina
Move your body
Tingisha, move your body, tingisha
Move your body
Tingisha, move your body, tingisha Generation to the kudigito Hey selecta panserato We na seize, we na set Yeah we are hot like chili Tusanyusa tulinga Tom and Jerry Tukuba wala wewa kongoka Bageza kona yeva skondoka Ketukuba angaka goma kalu Wenderaba ya yeva tutianga Musuja kwa maeya Bazina guno from downtown to uptown Stand up to stand down Another art in production Get ready for my action Wetu kukuba wawazina
Mateka
Kuno kukuzima
Mateka
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 Move your body Tingisha, move your body, tingisha Move your body, tingisha.